ye nanyumyako okuliisa famire kati mutego bobeera n'amakoba ku muteeru ekibuga n'okitambula n'okikuba eri nga towekyala kulusana nnyo naye nno ne musaasira empewo y'enkya esimbi yakacyoka n'enkubya enkulimba yebwesi ebuziba nga tebigulibwa biri ku nkandaggo kati omukazi ssebo tekyesimbwako okugula ekikooyi afazaali ozimba akaleega obuleega muzungu mulamba okunoonya bbuutu ng'ate emaakinga bizigo by'enviiri buli wiikya ssaamu eyayiya paamu yaleeta obuzibu wamma ggwe yatutta yatussa ku nninga kanyisa naye ebizibu bitususe ebitubanja buli ali wali oli ku magwa emmere n'osabanga eya leero leero ffe abasajja tuli kulambe obudde bwe bukya ne bukukeera n'olowooza olunaku bwe luyitwamu ne bakusomera ebikubanja ku makyoko amazima sabbuuni anaaba nayo zayaweddewo bambi taata ddeena kuluga etyomuula mafuta mu ttaala ne mu sitoofu temuli katale jjo twekoppa amanda guleyo kizigo kinene kya ssanti ate bw'oba okomawo embuuzi jjukira bannange tuli bulambe buzibu nga bunene nnyo bwe twetise n'olowooza ensimbi ezo gye zinaava n'owulira omuliro okutte mu nsawo n'oba wa mwezirimu n'ogenda ku siteegi ate nerukoya takisiiza okunca ennyo nazo zaakalulu tusabaayi katonda yangu otutawulule yangu ku mmande yawikyenejja jangu ku tuzide ojjo tutawulule okumanya obuzibu bweyongedde nnyo nazzikuno ng'omwana ayagalibwa nnyo naye okuzaala kwakacoka n'osibu gyagaana ebizibu by'abaana bituzunza mitwe bw'alwala teweebakosolera kutebuke ensimbi n'ekulukuka n'ekuggwako okubambaza okubaliisa kutwavuwaza nga tusa okusoma goba musanga essomero n'olirebye okuva mu nasale aliko n'ebimulwa toyireti peepa bigiza tteeka fuuka konteyina bw'atagitwala emugobya toosinga nsiige ku ffoomu ebaako bamuwa ekibonerezo bw'atwala lumonde ejeri empogola bw'afuna evitamini obutunda obutunda okunywa ssaawa nnya embeere ng'entulise ku ffoomu zibaako ate n'ebitabo ku mulyitw ebisabwa okero bbuuku wanu okero bbuuku ttu likisandula ennene ya oxford waliwo ekya nnayiro ngirisi kkoosa ate ttaamu oluggwako tewali buweerero banka siripsi za mirundi eneena buli banka siriimu ne banka eyaayo kuliko ebikubanja mu luzungu oluzito waliwo pta ezo z'owa buwumbi waliwo eza pt tumala ffe gawaayo birudingi fandi bebazimba otabulwa waliwo voluntale eza simenyine waliwo ez'ebisolo entebe okulambula n'eziweebwa omuwala bonna someddome yunifoomu ogiguze tibbaji ebulako sokisa oguze bbulu basaba ati kifuvu ne bagwawo baluwa bwakudduukirira abaana basinga batudde nabaka wakirwa buzibu mwana wa nasale kala akula ati empapula tamanyiina ya a gweriimu ennamba waliwo amasomero awo agaleeta obuzibu tikyalwafiirwa buli mwana aziika ne babanja mabugo ng'ateeka tteeka waliwo n'abasaba eza kookingi sonka mu butuufu zibeera za kofi waliwo eza tikya z'okweddaabulula ate ezibuusitinga mulaalo zeezaaki olusitalidde gwera kyosasula bw'aba ow'ekisulo basaawa akakodyo kitanda kya ddaabo buli mwana asooka abamu n'obusawo seminti asabibwa ku mulembe ogw'edda ebyali olufumo njogedde fakiti kuba nasomako. Wakamba musebukuwe ya kamunde Nono nyebio kudia ebio lusoka Laisese zisinga salibu ampia Wenyumbo busuru ayongezeza Sake edu kanga tojiwade Ene tayuma wakuyora Misoro miji nyo ejukubanja Januari atamula walu mugereke Guladi wete di bubankola mwezi Umusara bufako mpazi yuani Ocha konjora Serizi taxi, wegulio weduka Waluo boero si, ulu zogora Walueza toy, zowa kumuliango Owaka yumbako, na utunuluamu Olikono msoro, ulimwako kusava Waluo nefati, ogusingo uzito Sava ikatonda, yangu tutawule Jangu kumande, ya wichi neja Jangu kutuzide, ojo tutawule Oba wenezide, yangu tutawule Na yeche wetiri Mucho mulekeyo.